unholy, 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 unholy. Mero molokony, kela molokony, mero molokony, kela molokony, mero molokony, kela molokony, mero molokony, kela molokony.
Kwata, kamata uyo piga. Wacha, anamu wachi kwaka. Piga fire, moto, weka, weka. Piga fire, moto, weka, piga. Piga, weka, weka, piga. Mama,
lalo, lalo, benmo. Jumbo to me, wamazulu, take note. Kawelu na chenyu taworo. Achamu kwaka, ala woro. Ateke lwere tamika la goro. Alimo, pina te gururo. Hana te gururo.
Kululu Baloku Kakero Pagajal Banabu Banabu Lalu Kanaki Pagajal Munyalui Yam Munyalui 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 Yam Makepi 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 Yam
Miro Molokoy Kela Molokoy Miro Molokoy Kela Molokoy Miro Molokoy Kela Molokoy Miro Molokoy Molokoy.
Kwata, kamata uyo piga. Wacha, anamu wachi kwaka. Piga fire, moto, weka, weka. Piga fire, moto, weka, piga. Piga, weka, weka, piga. Mama,
cheri bado, bado. Anama chekila yata. Cheri bado, bado. Anama cheki gwana. Cheri bado, bado. Anama chekila bolo.
I made a great kid, it's a look at a twerk chop. More than you, my chocolate, you look at a gong pong. And I'm out of mama. Mi amor, te amo. Unge, baby, don't cry. Unge, baby, don't cry. Unge, baby, don't cry.
Miro Molokoy. Kela Molokoy. Miro Molokoy. Kela Molokoy. Miro Molokoy. Kela Molokoy. Miro Molokoy, kela Molokoy.
Kwata, kamata uyo piga. Wacha, anamu wachi kwaka.